Boom boy.
11.
I to the B, you, that's my name. I'm in the game, but still the same. Now represent YNG, now rap Kawizi, Easy Freeze, watoto dogo dele, mimi na walisha ndizi kwenye hip hop. Nimekuja kwa poteza, unaoni geza best, teacher best, rapper best, asa yeah. Na elimisha jamii kavile na B, yeah. Na flow nzito kwenye beats, mi na rara baka ha. Na badilika na wapoteza mbali, na zidi chakaza kwenye game kitambo, kama vile commando, style zangu zangambo, mimi siyo mgambo. Kwenye game kitambo, kama vile commando, style zangu zangambo, mimi siyo mgambo. Siko kando ya dealer, wala kando ya milidia, enda mia tukilia. Wazazi wana sila ya kuvunja madalaja, isi line ya meli, si finesse za feli. Una mbweko wa mbwa, lazima tu utafeli. Auna majibu ni kitu wa maswali, mimi ibu. Street na swago na suka michongo, nipige maela na kela na kela. Mafela mahera zote wana spin it. Respect when you mention my name, put some respect when you mention my name, put some respect when you mention my name, when you mention my name, when you mention my name. Ni baba 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 ya, ni baba 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 ya, ni baba 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 ya, ni baba, ni baba, ni baba baba ya, ni baba ya. They call me ni baba ya, yeah, ni baba ya. They call me baba. Baba yao, ni baba yao, yeah. Ni baba yao,
ni baba yao,
ni baba yao,
ni baba yao, ni baba yao.
Mr. Freemason, ni free pressing a punch kwenye ring kama Tyson. All I need is a mic to start a new season. Nafanya revolution like Mandela out of prison. Yeah, I'm taking over Bongo, Kenya, Kampala. Kwenye game nimekuja kutawala. Walio niona fala na baka jalala, yeah. Na peo zaidi ya professors doto kuwa na money zaidi ya menge ubaras. Ni baba yao, baba lao. I'm the boss like my nigga Ricky Ross. Na wapiga si za uto usi na move kama goals. Chati kutuwa miko t-shirt music na goals. Chini na kula moka uswazi na kotoka kule ndese kimboka. Wacha ni wapitie na warusha majoka. Haters, yeah, wana ranka nyoka. Wacha tu wakimbie, right. Baba yao ndiyo mie, choto lile la mdini, okay. Aso hata majini, gonga maji zizimi, gonga maji zizimi. Kwenye game kitambo, kama vile commando, style zangu za ngambo, mimi siyo mgambo. Put some respect when you mention my name. Put some respect when you mention my name. Put some respect when you mention my name. When you mention my name. When you mention my name. Ni baba 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 ya. Ni baba 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 ya. Ni baba 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 ya. Ni baba, ni baba, ni baba baba ya. Baba ya. They call me ni baba ya. They call me baba, ni baba yao, ni baba yao, yeah, ni baba yao,
ni baba yao,
ni baba yao,
ni baba yao, ni baba yao.
YNG, YNG business, and you better have some respect.
Nico,
this is what we do, you know what I'm saying? Salute.